asinandawo zokuzifihla. Oh, hayi, hayi, sijonge phi na, asinandawo zokuzifihla. Oh, hayi, hayi, oh, hayi, hayi, sijonge phi na, asinandawo zokuzifihla. Oh, rise up, stand firm. This life made for me. This life made for me. Up, stand firm. This life ain't.